Uchokozi wako na zile funga goo za jana mefanya na kuota kwa pasi zako. Ai baby uje hani tugende nitimue utamu watende. Ai baby uje hani tugende jo uchukue utamu wapele. Hakini kisi baby hakigusa bendi kinikisi baby mama akigusa bendi lawama yata kijezi salama yeah. Mangwe tumwe twange twange twangeje min twangeje
twangeje
simba shapo akisogo min twangeje
twangeje
twange twange twangeje min twangeje
twangeje
simba shapo akisogo min twangeje
twangeje
hivi ni nani ajaye na mshuma gizani akafukuzwa nipe moyo niweke roho ae hivi ni nani ajaye na mshuma gizani akafukuzwa nipe moyo niweke roho kabla sijapanda mwogo chukua jembe limashambani baby kotoa 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 weka gia tupia reverse mashallah tundaji nafasi kama ngombe anavyokula nyasi hanini baby nasini kisi baby ukigusa bedi kijezi
salama
basi nikisi baby
mama
ukigusa bedi
lawama
wewe utakijezi
salama
yeah. Mangwe tumwe twange twange twangeje mi twangeje
twangeje
simba shapo akisogo mi twangeje
twangeje
twange twange twangeje mi twangeje
twangeje
simba shapo akisogo mi twangeje
twangeje
aya kama ta shika Tembe.